www.mokoakoucompris.com. Moko a tout compris.
Moko.
Namka subui, sinata bukshing dala, chaku kila sijui. Bora tapa kulala, chumbani matanda bui, mendo amefanya utawala, na mjomba panya ele, riziki yake hasara. Kwacha kwacha, na kwenda na kwenda, sija kubali kudanya, ingo maisambi, na ndoto za linacha, sija penda, sija penda, alie kupa kigonde, miata nipakupe, nipate ntoke patupu, siku nzima ni ambuli ebu. Usiniulize naishije mjini Nyokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Baba baba, zitikie dua zetu waje pate magari 687 Tuwe Gucci Fendi na mi Prada we
Acha kumwela, Mungu habagui anawapa hadi gedere
Wewe, ela, chafuta ela
Wanakudharau watakuheshimu mbele
Nipate ntoke patupu Eti siku nzima ni yabuli yabuku Usiniulize naishije mjini Nyokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Mikono juu, mikono juu, mikono juu Wapambanaji mikono juu, mikono juu, mikono juu Sasa usimcheke alo shindi ya chunga
Aliekula kala
Wewa biriani shibe ile ile
Aliekula kala
Marage robo gali kilo kumi
Aliekula kala
Atikula pizza baga shibe ile ile
Aliekula kala
Mama aliekula kala
Aliekula kala
Aliekula kala
Aliekula kala
More music at ninjaphoenix.com.